Yo, Roshaf, yo, na twinda no shwera shwera.
Kama mbaya mbaya, sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makano wangi bero kudichan. Mino fia kama mbaya, sende makano wangi bero kudichanya. Koso sende keto tinju bechaya, wade bedia kolo kindelo ya. Chalu sende nwangi chura chia chia, nura baya, kudidia, midokea, udugoya. I wanna see my mission clear. Ngomwani kwaya ipolo wani fire. Beko pe kumaweka yubongea. Ngomwani kwaya ipolo wani fire. Beko pe kumaweka yubongea. Dota Mary Uganda Jackie boy, and Muslim lembas in the way away. Yo,
kama mbaya ni mbaya, mali tapata kwa mani, ama kwa shida. Yeah, marafiki walinicheka sana, majirani walinicheka sana. Eti vinasumbuka kwa muziki, nitapata nini? Hawajui kesho yangu. Yeah, yeah, yeah. Hata kwenye zimu nitaenda, ama kwa waganga nitaenda. Watutu waishi vizuri, mama akule vizuri. Kama mbaya ni mbaya, kama mbaya ni mbaya.
Kama mbaya mbaya, sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makano wangi bero kudichan.
Sarah can work for Kushir, I can go poor. Hey, Roshaf from Shinashwe, Remalo Mitonero. I'm down the road, stressing alone. I'm ever on the loan. What kind of life is this, my God? Yeah. I order my A, I get any quong. Yeah, come with them, Ochero, Wanga tap, I be quay, Kadite, Shopoto, Wanga day. I didn't have Timango Limuru, and Yoto Kuditi. My four Shinashwe, Kadi God, I be Mondo Kadiremo, Abichiru, Repare Bay, Malamitone, I mess gang, straight.
Kama mbaya mbaya, tutasaka pesa sana mpaka statubana. Kama mbaya mbaya, tutasaka pesa sana mpaka statubana.
Walizani tutasima japo tena leo tunawasha moto.
Moto, moto.
Ile voya wakubwa, sio ile watoto.
Toto, toto.
Wanabaki wanatutazama, kisi tutashuka japo si tunapanda.
Panda.
Wanabonga sana,
sana.
Tena maneno yasiyo na maana.
Hey.
Bona kama unataka tupanchisha, ongeza ske, ongeza na shisha. Leta mademu wa kukatika, na wakikatika ndio tunabambika. Eyo DJ, let's go. Ingoma moto. Kama 44, atutalala mpaka kesho.
Kama mbaya mbaya, sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makano wangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makano wangi bero kudichan.
Zenji zombi, kanywa musai, paka samisane chiromo tumbi. Rizoni ya kufuna simbi walai. Eno trouble tabu balafu, rich ndi mazima wambu murapu. Bar haters imba kubie kabu, temuntu. Sanzendiro chafu wenzi chukira waje mvute. Sakala kuono nera vute. Chimanyi sente zivula tute. Ba people tugende tukale. Yo, Starboy Richie. The lobby's forever.